Ice Black International Blend Kwan Queen Napatiri Tao Tao Kenya Project Thumbs up Yeah Kenya to New York. Yeah, hustle, struggle, that's the life in the ghetto. Hustle so hard, that's a pedal to the metal. There's drugs on the street. Never thought we'd make it, but we made it all through. Even though we did a few of it. Me and my niggas cope, had dreams of becoming rappers. Living on the fast lane, players from the Lakers. We wanted to be rich like the man Bill Gates. Write rhymes, running to the beats all night. Years gone by, all we see is big, such as bright light. No more rhyming but the street lights. Young niggas chasing the American dreams. Shout out to Boom, rappers I couldn't make without my team. Nakatiki nisi alive, chuki dina turn around. Nikikumbuka kwenye nimetoka, na wenye wamenitoka. Mbeshte wa karibu wali, niekea vikwazo juu. Wasinione kipande, hawajui kikipadi tu. Bizi huchangia, kwa game kuingia. Lazima ukuwe mreplayer, si kila time kulia. Niliopitia, mengine si zisema hia. But leo niko fresh ndo mana, nafurahia. Bizi ya kitambo, stories za kitambo. Biu ya mgambo, home Disneyland. Sizizi mtoto wa saja, mtaani wanitaja tonfa. Tena nembe kitaka fame, sifani familangu kama offer. Nibandishi mademe na mandayo, hukuna jenga tu magorofa. And that's my loving paper, nilipo na Martin Christopher. It's flying day and night, na nimekale butterfly sofa. But tonfa ni kama sofa, evil years ila tuko sofa. Ati loser na nifatia ni win, yosi Lucifer ananipara. Yosi ndo judge, usini judge, tulikushinda na ukakwara. Utakuwaje mse wa asira, na huku pia unaogopa asara. Wakenya atakuwaje na peace wakati orezo pia nisipara. Tazi niko fia ngeva para, kukuria line sinika kuara. With my niggas and now we're getting far.
Kona badai nisha pata gaela. Nipate kwa boozi na floki acapella. Ila badai nita ngiza gaela. Sound so funny nisha pata gaela. Wali nipa mgongo so napati sogo. Nikiwa downside na get more money. Baka wengine wananita money. Wananita cash wananita money. Wananita dolari since 2008. Before ni anze kurap uko 2008. Nikitende kwa street wananita money, wananita cash, wananita money.
1994, that the year I was born. Mama used to tell me, son, be a better man. Don't be like them so that you can hit the world. Everybody like you, even the world. So look at me now, I'm a grown up mom. I have money more than anybody in the slum. So that's why they love me, there you call me off the mayor. Little big money so that I can have pay a lot. Niggas like me so that they can have flowers. Driving new cars every day and new girls. Having cheaper girls so that they can't make me famous. That's why I make it inside my own life.
Antidote na bow down, na bang from downtown. Na score ka falcao, na one off ka first round. Guns in a no pow pow, young rappers chill, mindi yo baba. Hata kanko chini ya maji ka papa. Bado na hate ni thumbs up. One stop, mini antidote, rap general. Yani chemical ya hip hop, rap animal. Antidote, hip hop, warlord. And the beat goes on.
Yo G, story. Kam te zili kwa kia kami nero lota. Likufa nulia teni kime ro lota. Mino ghetto, dingla juani mkoko. Mekro na surugi na koko. Huku mini meona maho makoko. Banka bronza kwa soko. Toka shag tu angu, sai niko town. Lianza prap siyezi kit, sai hipo meni crown. Me bleach, wale jangu wadi nanza kutan ground. Hi rap siyo ngumu kama alkaline metal. Alkaline as metal.
Kama bado na aswa juu chini mtahani. Wengi walisema, bali siwezi fika. Now, mafano wana kubambika. Kote nimekubalika, mistari niko shwari. Life iko shwari, na shukuru Mungu kwa ya songumu. Kidogo nimekuwa songo, kwangu mashida zimenipa kidogo.
Niko iliku hadi ya ikuwa mwaga jasho kukutana na mkukoteni zaidi. Hakuna time ya kukavu, always kujikip. Kukimbia na magunia pana pale kama kuwa sol na bidii nione kama wanda inaweza toka. Nikipata na gawa kiasi na university pande ya. Nilikuwa na hope kuna siku ndakuwa na life. Na nijenge jina nijulikane kama young. Walioni dharau zimevangua chafu kwa raundi wamebaki huko nyuma kama mkia yangu. Saa zingine kanga ukitumia vizuri. Na hivyo ndivyo nilia sole kama mimi.
Bali tumetoka, mbali tumefika. Kipande tubali, round this kitashikika tu. Hisi ya kwanza, kalamu kitabura ruwa kuchafua sanza. Analog to digital, rock ni fast na business low. Kinyongo na mate na ngoja asante acknowledging iski ni do kupa. Acha, ngoja, kwanza, kizidika tunafanya industry na kuwa brighter. We ni fan, washa lighter, we ni hater. Shika duster, Bonnie and Clyde, msiki nganya mindio driver. Tuna survive, perfection bila ata blunder. Limefika finish line, mzeye ndio na anza.
Oh, see ya. When I was young, I had dreams about living my life. Deja never want fully grown niggas be back in my life. Fast forward now I'm making them burn. After haters to dialogue wakisema
Shinobi awezi rap.
So all my friends didn't believe ninge come this far. But nime stand tall today genuinely believe saja. Every day I wake up I put my life on the edge. Fuck tomorrow cause I don't know how this day would end. Ina more brains more guts but sina means I cook a funga. But life itanilemea ele siku nitakufa. Many go with the best but they don't know me yet. Shinobi the ghost MC I'm the means to an end. I'm blessed.
What you looking at? Self-made nigga working hard day day just to suck his figures. And these rappers hating on me cause they envy me. I just do it for their fans so they believe in me. Scorpio be the name, you already know. The only reason why your favorite rapper so deceased or will be or is now. Whichever man do whatever just to get the crown. And I got it bitch, like I'm the first to laugh. Like it's the final game I'm winning on the first half. I like my women thick with the Vera ass. No call it sick, but got hella class. What you know about sleeping hungry on the daily? To coming up, making enough to feed the whole building. I don't know about it, I'm just saying oh, pay me out for my golden flow.
Hini from Eddie, Justin, Fireball Mother. Talk about them of the road, nisha get public get chopper. So this shot and fat, na sale, cause superstardom. Humble starting, I reflect my struggles, go payroll. Limelight in many ash, Justin, Bonky, Raymond. Things twice, go double, they'll double of what I came for. Na go real hard, push in there, tumo ya cancer. Sasa, ray of hope. Me na leta answers. Nazidi kuteliva kawa ikwa pasta deya. Kama opera tuna win free in here. Kuwa millionaire, vision in here. This year my ear, ini flavor in your ear. Poverty na fear, so na switch on my gears. Slowly na van, poverty na sublime. Rappers Joe na ma sub-rhymes. Rappers Joe na ma sub-rhymes.